afyal edmayu maraaga heeska keerto muusikiye ee etkeen tubiska darsadi hatana edmayaan alla godob weeliyaha ogaaw hooban taweeyaneena hayte oolalisoy afyal yibulna nool maskantii selada soo suugan hinjime kaab kaaysadaas leew hal ilama afyal hadiru corona anjarna mayna taas dariilkiin ka aha heeskun araadi igeedoshe ilaahay nin hibeey sida Walter ninka eeyin waana nin dareensiyaw sida nimcadaas geedo luku helaw hantido kubuuto unino unku hunde saabagna
Hantido kubuuto unku saabantina sima soosye Hormako I dirikto gedo lukuhela Hantudo kubuto kuinka saabantinga singa soosi Sula ama Ano hambalio la ama Ano mira shula ama Ano hapka diyo I Dilip shula ama Hiregi I ote Fajiti haizre
Gaibu Kursiga afyalka Melha kishiri Madi hanin kushekoi Unko hodang nimadis dafta dhatiiska jarta ee sida dadkaana unku horsiin xamar I heebo sheena hunguru dhatiis anka doktaalayaan wasin afyaalka haleen haleen ninka tilmaami geedo isida manfaad ka badan ninki leeyin unina kolkoona anka aalan
hunguru dhatiis xamar ninku guura galnya muhor zarayo
tegwel ba afyalka kolkono mo ko baxna wala ko eri may weli wali buwa hindo ibiga on ko reptoy afshow on do hoshow afhay show drigode dinside heloside mekil ko koy ko gabsay dhamishay mishenaw sidaasa hamin igge maskantis on gundiye usu o halki amantas umtiski jarta hal abuurka maansadiiska saleeyaw hoo bahaado fadhi ol abaar nebed ii weerdoojis hataba tan heesu afyaalka hindisi meelko hoggaanki ii olhayka umutis daraawi habaastiya ka jartoona maansadunka hawraayi
han iben iyone hadalkun jijeeyo hag islaan galooshi olkuwe ereeno
Ya khay afyalki heso shay tan qoboy tan dhileeyo ho bahaado fadhi wadani birmadeerti weergiliyo an tabo wahadu afyalka laka toonaada arladina afshelka oolaaliyaw tan ile deg heso lan jeel gali wali galbije ii us israayan an ismay diyaayan waana luku dhanag sidoo koro hodannimada afmayka lishilii dhiniga dowhiiska bilaanta ilu ini kuriti igibro geekroogan afyaaladaan heesoon haadu elifeen waana jaran walbadan ku ogaayn waana ayaan daruu runtii ee bi ibaare leh lan heesoon haadu qaba ama haysada haano kala iska angariyaw may eraanan hero allo afyaal mahmud haaji maxamed tarash ya khay kolko min ihsaanak nin shan qariib dadkan dhuga ginaadeen damu jowala ka jarana ku beena heeski jeelki qotabi mad shee waaytay maalmo shalmo qonaayteen madaga la miiryaay wali aga ku eesti hang lu kuma qonyi hang isto hang lu ku dheeradi hang iridiyo shal diidi si walbana uu ku helan heeso mayke ena ini hano jeel ek jaraan nag albu jow ka tifago
ado oo maganta meel in rugni inni
شد ای وربه ورسن
مان که کل هاسو موجیه kola haso mojiya ah maji o elecho maji o elecho homa safder i malmeni homa safder i malmeni daho ini kalbugai murayat mel fad bankatalo kadamu qalasu yimugatui
dege serial itum yekin ta karebana inti ko kan hado hedon ko kulum doono uno don bay basim ko tawane sas inne bedana hatu ko badina balantana walibwa hes jele fadase shiroi hes wedeni e hes nebedi ibrimedi yedido ko hadalas kulli jo hayte afiyale ne alifena hano kalam ko donto hanka bakki firna ni shangaribo abdullahi nuradan bramish kawro dugun sisoi sisoi
Thank you.